Bogum.
If you like young as a vibe, I know you miss me and you like it. Even you know love with process. God bless your Cooper heart and romance. Wo go pick a my taku wa maseke. Fosi fosi usio neka ne ma pepe. Wo go pick a my taku wa maseke. Fosi fosi usio neka ne ma pepe. Kula utakula takiki poa utakula mwenye ntachi chakula aitwa ishi manula adaki. Kula utakula takiki poa utakula mwenye ntachi chakula aitwa ishi manula adaki. Kiss me if you like yonkeza vibe, I know you miss me and you like it. Even you know love with process. God bless ya kupa hata romance.
Maisha kilo ivi unaishi nusu ama unaishi robo. Maisha kilo, if you unaishi nusu, ama unaishi lobo.
Santemu wanangu mke wa mtu sumu. Marehemu alifumwa na mke wa mtu urumu. Mwenye mali alikuwa mavitu ndumu. Kabla kumkiri na seme kanali mchumu. Same time wanangu mke wa mtu sumu. Marehemu alifumwa na mke wa mtu urumu. Mwenye mali alikuwa mavitu ndumu. Kabla kumkiri na seme kanali mchumu. Wewe gopi kama itakuwa maseke. Fosi fosi usionekane mapepe.
Wewe gopi kama itakuwa maseke. Fosi fosi usionekane mapepe.
Kula utakula takiki poa utakula mwenye ntachi chakula aitwa ishi manula adaki. Kula utakula takiki poa utakula mwenye ntachi chakula aitwa ishi manula adaki. Kiss me if you like yonkeza vibe, I know you miss me and you like it.
Even you know love with process. God bless ya kupa hata romance.
Maisha kilo ivi unaishi nusu ama unaishi robo. Maisha kilo, if you unaishi nusu, ama unaishi lobo.
Unyuki unatari wewe. Naomba sana.